kipaji changu sonywele kila mtu apate. Anaifati atakula nini acha mkate. Kumbe
Juli kiboni, kiboni, kiboni.
Mukitarenti tena, tena.
Aha,
kisa mjanja pa. Mapenzi sitaki, yamenishinda sitaki. Mapenzi sitaki, yamenishinda sitaki. Mapenzi sitaki, yamenishinda sitaki. Mapenzi sitaki, yamenishinda sitaki. Kwangu mapenzi yamenishinda Kwangu mapenzi yamenishinda Kwangu mapenzi yamenishinda Kwangu mapenzi yamenishinda
Oh 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 mapenzi oh 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 Kasha toka Airtel akaja Voda, kasha acha daladala kapanda boda, nishahama Magomeni nkaishi Goba, kasha hapa diwanangu bayoda. Kweli nilikuwa na mpendela liniloga, akanifanya tapembeni sile uloda, akanipa uwa kaenda kuwa paboga. Mapenzi stop unasema basi, mimwezenu unasema basi. Nishazoe nimechoka kubandwa mishikaki. Mekupenda penda mwezenu basi, bora niwachie wewao basi. Nimechoka kubandwa bandwa mishikaki. Watoto ambagala mapenzi basi, bora nitulie sipende basi. Paka migo migo kupenda basi, nimechoka mama. Nasema stop ya moyo tulia, mana mengi ya kwangu navumilia. Sante muna cheka mimala nalia, elando hivyo vingi navumilia. Nshabembeleza moyo wangu etitulia, mana mengi moyo navumilia. Nisha cheka nishalia mpaka nshomia.
Mapenzi sitaki, yamenishinda sitaki. Mapenzi sitaki, yamenishinda sitaki. Kwangu mapenzi yamenishinda Kwangu mapenzi yamenishinda Kwangu mapenzi yamenishinda Kwangu mapenzi yamenishinda
Kutoka Mumbai Meranam Mukitarenti tena, tena. Nimekosa vya kuwaza paka nikuwaze wewe. Nimekosa vya kulilia paka nikulilia wewe. Kama shida ni kupenda, so lazima unipende wewe. Na kama shida kupendwa mimi, nitajipenda mwenyewe. Haya, yale mapenzi ya stresi, mwenzenu siawezi. Bora niwe bize kutafuta pesa. Unayempenda kupendi, yani mapenzi ushenzi. Da, yamenishinda. Terenam, 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 terenam. Terenam, 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 terenam. Tena humne kiya hai divan apna sara sanam. Oh, divan apna sara sanam. Divan apna sara sanam.
na kubali sana waze wanyu waifu gang. Amkemia mkuu ana kubali sana mitoto ambaya azinaba kona minori. Ana kubali sana mitoto vyo vyo awa mnangwa migo migo. Ana kubali sana mitoto wana nyama. Ana kubali sana bubali amjomba angwe jomba angwa kutembea tembea mtembesi. Ana itwa Jay. Ana kubali sana konde boy. Ana boss karewa wagwano vyo bi. Ana kubali sana msodo kwa vyo bi. Ana kuja mpaka badi namba. Kutoka Mumbai gang Koi miligea